WPBBJ. We love music, bande, latike. I still on the beat. MC Blackface.
Mama kiyero iri kwane winjungo. Singo shao dano iri niki mapere tek. Kutu kujinga traka traka vei daro so jalwe. Kwa eno bifuri. Ikwani e chao dano bifuri. Ikwani e lengle bifuri. Kanyo peri mwa mwa ngen mbutu. Jalwe bifuri.
Ngome bivoi, lemenge ope bilju wedu bilwori. Kadina ngelo nyuma kibeku jawoti. Machopo miriponj kama teke nevoi. Kenda chopungu wa mitu tano bepung. Achao ngatingu wa ngeyo tano zorong. Angeyo ngoro kututina bepoch. Rene jumu ngeuro tia gonya nikapo. Tikiri utie tego tinya teke lubero karachelo wabichungu. Kana puka lembe pute doka koya lembe karo. Mabiwe kidungi paro. Ivoi chengwa kane ngondi titi kudu woki pia ni ngongu wengi. WPBBJ.
Ikuoni e chao dhano ivoi. Ikuoni e lengle ivoi. Kanyo peri mwa mwa ngen mbutu. Jalwe ivoi. Ivoi. Jalwe ivoi. Kiyero iri kwane winjungo. Singo shao dhano iri niki mapere tek. Kutu kujinga traka traka vei daro so jalwe. Kwa eno bivoi. Ikeno kero peri dongo loyo so. Matweli ke nduti yo kudungit. I music kwani e number chel jalwe. Kwa eno bivoi. Ijma tekre makethi nongo bero dongo. Miriti matekre so dongi nongo bero. Ijma rajan makethi njimine ner jalwe. Ma eno we kupedi. Ikwani e nego dhano. Ikuoni e nyuaru dhanu. Danyo peri muya muya. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr le bivoi tanya peri mwa mwa ngen gudu jalwe bivoi bivoi jalwe bivoi
Ikiri utie tego tinya teke lubero karachalo wabichuju Anapuka lembe pute doka koya lembe karo mabiwe kidungi paru
Ikeno kero peri dongo layozo Matweli kenduti yoko dungit Imi uziki kuwa niye namba chel jalwe Kwa eno bifu Waka chen Fabio Barbar the business man Mama Flavia Jagwa
Manager wadu mulo DJ Tuso Select a Vec DJ Jackie 256 B2C Management Okada Baghdad Young Don't